halkorka kala socotaan waa shabakad warbaahin idalenews.com iyo radio idale.